What a man them send, I let them know it's Mr. OJ Pandere them, you know sir.
You know it's a Dutch trademark right here.
Run panet. Kaboom.
Exclusive from Afrofy.com.
Le kankute mwe pipi mfaya Nangula panu ndi ndia maya Webo na afwira ni webo fye Le kankute mwe pipi mfaya Nangula panu ndi ndia maya Webo na afwira ni webo fye
Ni webo fye Iwe, iwe, iwe
sana abatu palala bakalishana mumensonga nakuloresha mbono tubana utwe subabiri tatwalu bana ichite mukochobe lupu tena limena kwatini ilie mbuto muli rwena palifwe babiri bengi abapena tulasenda na chai watatu tena shikutina nakutemwisha kwati kuvina munu mayobe lyonse ndabina nkufwisha bwino kwati bwala na mina ubusuma bohe mutwe untoba ngana kumfwisha nsala mutoba fintuntina paliwe kuloba mpaka nobushiku nkaya kwiloba lekankute mwe pipyo mfwaya nangula pano ndi ndia maya webo na afwira ni webo fye lekankute mwe pipyo mfwaya nangula pano ndi ndia maya webo na afwira ni webo fye
sana ero pali iwebo nalikana muchikwenzi chobe ndia kwana bela kupepa ninena kutemwisha mwana ndio mfwa kwati ni mpena akalumba fei obe niena nshu mfwa kwati ni kari akachena ni wakuishi bafeni ne wine chena munina mpanganga ila jira tunina nkupirira kwati fimina na landia iminina
ubusuma bohe mutwe untoba ngana kumfisha nsala mutoba fintuntina paliwe kuloba mpaka nobushiku nkaya kwiloba lekankute mwe pipyo mfwaya nangula pano ndi ndia maya webo na afwira ni webo fye lekankute mwe pipyo mfwaya nangula pano ndi ndia maya webo na afwira ni webo fye
What a man them send, I let them know it's Mr. OJ Pandere them, you know sir. Leave a bows production at this one. Run Panet. Kaboom.